West Hit
don't
Music.
Don't please pass always, don't please pass always. For me, I go kingdom. Escox, yeah, more.
Escox, Zindango, come and Mr. Matsavo, yeah. Full of faith.
Jale lo titaina mufufi.
Wampenye kufu engoloko. Konji fale sunsha boko. Kufuma mono ni foko loko. Neyo shisha foko loko andwe. Kabie, kabie. Fika pancho vachila babie. Andwe, andwe. Kabie, kabie. Fika pancho vachila babie.
Tuare, wika mwane kona temwa. Call down. Owe mwana wapimwa. Call down. Nema ja owe apimwa. Call down. Ushakowe kuna kundamata. Call down. Tujile funku tupua. Call down. Mafita batile lorupua. Call down. Bafunye timoni. Call down. Achu kucha nove diamond. Call down. Mwana kaoni.
Kawa, 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 kawa.
Call down.
Saba, 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 saba.
Call down. Call down. Call down. Penya kufu enkulako. Twasa kama napa kipanda kufu enkulako. Kamwareka wama owe wa ilange. Nekunyuma iko kinge imange. Kutu penya kufu enkulako. Kwa lenga mbatu wele kunzubo tenoko. Tewe otuwa kuyane muna tuwa noka. Utu sansa mema muna tuwa noka. Kenyo pilifu na chikelo we uja. Wimulala mutima webyo aja. Muna vyo na kupomba maja. Yamitija aminjonga maja.
Wampenya kufu enkulako. Konji fale sunsha boko. Kufuma mono ni foko loko. Neyo shisha foko loko andwe. Andwe. Kabie, kabie. Fika pancho vachila babie. Andwe, andwe. Kabie, kabie. Fika pancho vachila babie.
Tuare, wika mwane kona temwa. Call down. Owe mwana wapimwa. Call down. Nema ja owe apimwa. Call down. Ushakowe kuna kundamata. Call down. Tujile funku tupua. Call down. Mafita batile lorupua. Call down. Bafunye timoni. Call down. Achu kucha nove diamond.
Call down.
Mwana kaoni.
Kawa, 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 kawa.
Call down.
Saba, 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 saba.
Call down. Call down. Call down. Call down. Call down.
Kufu enkula kowe kwanzelu. Lampina kumba nove lo d'accident na peuka. When you talk it down, mina kufa nove mpoto yona teula. Kaunte kio just wake it. Neka meso akutome miukiti. Ayo dance ne baula. Kepepe mutino no mbaula. Waja sana ove malia. Walengela tuavela daria. Napimisa mambula amba ke malelia. Kufuma kutayali ya peke malelia. Wampenye kufu enkoloko. Konji fale sunsha boko. Kufuma mono ni foko loko. Neyo shisha, foko loko andwe. Andwe, kabie, kabie. Fika pancho vachila babie. Andwe, andwe, kabie, kabie. Fika pancho vachila babie.
Tuare, wika mwane kona temwa. Call down, owe mwana wapimwa. Call down, nema ja owe apimwa. Call down, ushakowe kuna kundamata. Call down, tujile funku tupua. Call down, mafita batile lorupua. Call down. Bafunye timoni.
Call down.
Achu kucha nove diamond.
Tuare,
mwana kaoni.
Kawa, 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 kawa.
Call down.
Saba, 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 saba.
Call down. Call down. Call down. Call down. Tuare.
Best Tony Lona Nando, Fizz Boy. Ela nigga 14. Pablo e Chapo. Ela nigga 13. Kino. Sit girl ambaka, Commander 2K, Keke Pachingola, Ela Sonata, Chikila Pasoluezi, Todlaka, Mish Tiger Pachingola, Yuji, Sinyalwala Pandola, King Jigs, Name Fumu King Geza, Ama Janki Pachitza, Itre Pasoluezi, Big Boy Ambaka, Kodzi, Ela Picasso, Ela Coucha.
Downloaded from westheatmusic.com.